Banda byanjigiriza mu ddiini y'obuyisiraamu bawabudde abazadde okwongera okwagazisa abaana ab'obuwala okusoma eddiini kijja kweyamba okuza abaana mu ddiini beewala okwenyigira mu bikolwa ebitali bya buntu. Olunaku lw'eggulo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'obusiraamu eby'omutendera gwa primary ekibuli ekya Uganda Quran Schools Association kyafulumizza ebyapa mu bigezo by'abayizi abaatuula omwaka ogw'edde 2025 ng'abayizi ab'obulenzi baakize ku b'obuwala. Abayizi 8815 be baatuula ebigezo ebyo nga ku baana abayizi 15413 baayitidde mu ddaala erisooka ate 1839 mu ly'okubiri 512 mu ly'okusatu 539 mu ddaala ery'okuna abalala 416 baabigudde. Bwe yabadde asoma ebyavudde mu bigezo bino Sheikh Dr. Haruna Jemba, ssenkulu w'ekitongole kya Uganda Quran Schools Association, yagambye nti essomo ly'okusoma Qurani lye lyasinze okukolebwa obulungi mu by'omwaka ogwo 2025.
Namba y'abaana abawala yeeyongeddeko okusinga omwaka ogwaggwa mu bisomesebwa byaffe byetubasomesa. Omwaka guno abayizi baakoze bulungi nnyo bwe tuba nga tubageraageranyiza n'abaana abawala.
Sheikh Musa Abdul Shakur akulira ebyokusomesa eddiini ku ssomero lya Fahad Springs Junior School endejje mu Wakiso, abamu ku baasinze obulungi ebigezo ebyo mu disitulikiti yonna, yasabye abawalimu bongere okubangula abaana ekitabo ekitukuvu ekya Korani.
Atuza abaana 36 bonna bayitidde mu first grade. Ekisobola okuleetera abaana okukola obubi Korani kwe kubeera nti abasomesa tusomesezza abaana Qur'ani ya hifdhu nayo tabawa mukisa guwandika kimala.
Ata akulira essomero lya KK Junior School Nyendo Misali mu kibuga Masaka Yusuf Nsuga Nasiv asabye abazadde nti eggwanga bwe liba lya kufuna abantu balamu ate nga bayivu bafube nnyo okutwala abaana baabwe mu masomero agasisira ku ddiini n'ebyensi.
Tuza abayizi bali 14 naye alhamdulillah Allah abadde mulungi nnyo era nga munene nti abayizi 13 bayitidde mu ddaala erisooka. Mutuufu tubeebaza abazadde baffe abalungi olw'okuteesigana abayizi abo.
Ate abatandisibwa amasomero g'obusiraamu agasomesa eddiini n'ebyensi mu disitulikiti y'e Kalungu ssaako abakulu b'amasomero ago nga bakulembeddwamu Sibandeke Sekade Habiba Baker, Prince wa Peak Eklat Junior School e Kabale Bugonzi bawanjagidde gavumenti bayambeko ku bizibu ebibasoomooza naddala okufuna abasomesa b'eddiini. Sekade agambye nti bo ng'abakulira amasomero agasomesa ebyensi n'eddiini basanga okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo nti enda essaawa etuuse abasomesa eby'eddiini nabo gavumenti balowoozeeko.
Tusaba gavumenti okutusupportingako naddala mu areas eziri technical okorganizing workshops esobola n'okuyingira side ya feno etubanga professionalizing naddala ku side y'abamaseeka etubanga ne curriculum eyo ya theology ebeera highly